Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Mukurikiye radio y'iri America twongeye kubasuza kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Nyuma y'itsinda KGB aho bagira bati iwacu ni heza, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro heza. Kikaba ari ikiganiro cyashyiriweho urubyiruko ngo rubashe gutanga ibitekerezo mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro arambye mu Rwanda no mu karere ruherereyemo. Mukaba mugikurikira kuri radio ijwi rya America ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba, nkuko bisanzwe nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye
Ifete Musabye Maria. Uyu munsi turaza kuganira kuri gahunda ya Youth Connect, aho Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga yahembye abajene bakoze imishinga y'indashyikirwa mu ikoranabuhanga. Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga yagize icyo ayivugaho, ndetse na bamwe mu bahembwe badutangarije ibikubiye mu mishinga bakoze. Turaza kandi no kuvuga ku gikorwa cyiza cyo gufasha imiryango itishoboye cyakozwe na Kigali Walking Club mu karere ka Bugesera.
Mu gutangira iki kiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze dukurikire bamwe mu rubyiruko rwabonye ibihembo muri gahunda ya Youth Connect. Ibihembo bakaba barabihawe nyuma yo gutsinda kw'imishinga y'ikoranabuhanga bakoze. Aba bajene rero bakaba bari kuri mikoro ya mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije.
Amasina nitwa Uwintwari Liliane, ndetse nkaba ndangije gutsindira igihembo cya Innovations gishobora gufasha abantu donc ku developer ubuzima bwabo. Nkaba ryo kinabonye iki gihembo nuko na applyinze ntanga umushinga uzajya ufasha abahinzi, donc uhuza abahinzi n'amabanki, ukabahuza n'amasoko, ndetse ukabahuza na expertise cyangwa se aba extension officers bari babahugura mu bumenyi kugira ngo mu buhinzi bwa kijyambere. So nibyo ngini umushinga na depoje ndawu defanda umushinga kuri umugoroba ukaba watsindiye $2,500 by'amadolari, ubwo ngubwo ngerekeje ni nka miliyoni n'igice zirenga.
Mwabyakiriye mute kubona mubonye icyo gihembo?
Icyo gihembo kukibona byanshimishije cyane, kuko ni umushinga nari naratekereje igihe kinini cyane, ndetse nkaba ntekereza ko uzamfasha kugira ngo nshire mu bikorwa umushinga ujye ku isoko utangire ukoreshwe vuba.
Murakoze cyane. Ariko noneho mwagira icyo musaba nk'urundi rubyiruko kandi kugira ngo munatubwire n'imyaka mufite, kuko hari benshi badabasha gukora ibintu mwakoze.
Okay, mfite imyaka 25 ndetse urumva ntabwo ndi mukuru cyane. Ndabizi hari nk'urubyiruko dufite byinshi dutekereza, ariko ni byiza burya gutekereza muri aspect ya donc ukareba ibibazo ukabibonamo opportunities, ukareba buryo ki wakemura ibibazo bituzengurutse, cyane cyane ibibazo by'ubushomeri n'ibibazo by'ubuzima bubi tubayemo, ibisubizo ukabyishakamo. So nta wundi wabidukorera, ahubwo ni ugukoresha ubwenge cyane ndetse tugahura n'abantu babidufashamo. Nk'aha ngaha mwabonye ko hari different representatives some organization akomeye, hari aba UN, abantu bakora muri UN, banakora muri BDF, banakora mu banki. So iyo uhuye n'abo bantu nyine ugenda ubabwira, ugenda uvugana nabo ukumva niba umushinga wawe hari icyo bagufasha kugira ngo implementing cyangwa se ushire mu bikorwa. Ndashima Imana cyane kuba yaramfashije, ndashima n'ubumenyi dukomeza guhabwa n'igihugu cyacu, ndetse no kuba different organizations ngenda zituba hafi. Nshimira guverinoma yacu kuko ntabwo baterana ahubwo turakorana, bakaduha vision y'ejo hazaza nziza.
Amazina yanjye nitwa Mutabazi Christophe, aba ndi umwe muri abantu bagize the A team. Tukaba twarakoze application yitwa Ivuze izajya ifasha abaturarwanda kwishyura mu mutuelle de santé mu bice kandi bishyuye ku mafaranga avuye muri telefone yabo boroboro uko babishoboye.
Okay, igihembo mwahawe mwacyakiriye mute ni iki kigiye guhindura ku mibereho yanyu?
Igihembo twahaye mu by'ukuri twishimye cyane kuko turacyari abana bato barangije secondaire. Rero biratangaza cyane kubona ushobora gutekereza ikintu gitoya bikaba byatuma bigira aha ngaha. Gusa twebwe dufite ibitekerezo byo hejuru kandi turashaka guteza imbere igihugu cyacu. Niyo mpamvu n'amafaranga kuba tuyabonye bigiye kudutera imbaraga, bigatuma ndetse iyo application tuyikora ikajya mu bikorwa, kandi ndetse tugakomeza no gutekereza ku zindi kugira ngo dukore kampani nziza kandi izateza imbere igihugu cyacu.
Ni igihembo mwahawe gihwanye n'amafaranga ngahe?
Igihembo twahawe gihwanye na miliyoni 3 n'amafaranga 400,000 by'amanyarwanda.
Mufite imyaka ingahe?
Mfite imyaka 18 ndetse nabo turi kumwe ndumva nta n'umwe yirengesha.
Okay, ariko noneho baduteze amatwi muri kano kanya wagerageza kubasobanura muri make iyo tekinoloji mwakoresheje kugira ngo mubashe kubona kino gihembo.
Ukuntu byagenze, twaje muri competition turi abantu 150, twagombaga kwandika hama bagataramo 30. Muri abo 30 tukagenda tugapresenta uko projet yacu imeje, nuko bagataramo 15. Hama muri abo 15 niho twongeye tugapresenta, hari abantu baba judges, hama nibwo batoyemo 4 ba mbere. Gusa iyacu nta gihambaye kirimo, kuzi kugira ngo uyikoreshe ukeneye gusa telefone iyo ariyo yose, kandi nta kindi bisaba gusapfa kuba ufite amafaranga muri telefone yawe, yaba ari mituweli y'ijana yaba ari angahe, ushobora kwishyura mituweli ku buryo bworoshye.
Nyine nk'umunyarwanda cyangwa undi muntu kugutega amatwi iyo serivisi azayikoresha gute? Ni nk'uko bohereza mesaje bigenda gute?
Kugeza ubu ngubu ntago twari twayikora neza ngo ijye mu buryo, kuko dukeneye no kujya kuri Minisiteri y'Ubuzima tukavugana nabo, cyangwa se tukavugana n'abashinzwe na mituweli, tukavugana na Minisiteri ya ICT kugira ngo ibyo byose bijye mu bikorwa, kuko ibintu byacu birimo cyane guverinoma kugira ngo bitere imbere. Rero ubu ntago twavuga neza ngo bigenda gutyo cyangwa bigenda gutyo, kuko n'amafaranga twabonye ahubwo nayo kugira ngo ibyo byose tubikore. Rero kuyikoresha gusa nzi ko izabikoresha USST, abatazi USST ni nka kuri Uganda $151 urwego bakakuguriza amafaranga. Rero natwe ni kuri bizaba bimeze, wenda uzajya ukanda $100 urwego hama ukoreshe serivisi yacu, bakusabe wenda kwishyura mituweli, bakubaza iyo ushaka kwishyura ndetse n'uko ushaka kubikora.
Iki gikorwa cya Youth Connect usanga benshi bavuga ko kireba gusa urubyiruko rwabashije kugira amahirwe yo kwiga. Nyamara kuri Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga ngo kuba utarize ntibyagakwiye kuba urwitwazo. Jean Baptiste Ndayiragije arakomeza.
Muri uwo muhango ubwo hahembwaga abajene babaye indashyikirwa mu guhanga udushya mu ikoranabuhanga mu mishinga igera ku 15, imwe muri iyo niyo yonyine yabashije kubona ibihembo bikuru. Muri iyo mishinga harimo umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, umushinga w'ibijyanye n'ikoranabuhanga aho umuntu ashobora gukoresha telefoni igendanwa akishyura ubwisungane mu kwivuza mu byiciro, ndetse n'undi ushobora kuzafasha abanyarwanda kuzajya bagura umuriro w'amashanyarazi ugahita ujya muri cash power ako kanya hakoreshejwe telefoni. Nubwo iyi gahunda usanga ireba urubyiruko rwabashije kugera mu mashuri, kuri Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga ngo urubyiruko rutize ntiruzabigire urwitwazo rwo kudatera imbere, kuko kwiga nta myaka bigira bigarukiraho. Twumve bwana Jean Philbert Sengimana.
Urubyiruko rutabashe kwiga ntiruzavuge ngo sinabashe kwiga, kandi niba utarabasha kwiga uyu munsi tangira uyu munsi wige. Icyo ni kimwe. Noneho mu gihe utarangiza n'ayo masomo kandi ukeneye kubaho ufite umuryango, iyi gahunda Youth Connect niyo mpamvu mu kwitangaza twatangaje na gahunda yitwa National Employment Program. Ni gahunda y'igihugu y'imbatura bukungu ishingiye ku murimo, aho Leta y'u Rwanda yashyizemo miliyari zigera kuri 12 mu uyu mwaka, igamije kugira ngo hangwe imirimo myinshi, kandi imyinshi muri iyo mirimo iragana irareba ba rwa rubyiruko rutashoye kugera mu kurangiza amashuri ariko tuvuga ngo narwo nirwinjemo ro yarangize.
Ministre w'ubyiruko kandi yanagazutse ku bajene usanga barihebye babona ko ubuzima bwabarangiriyeho. Kuri we ngo usanga urubyiruko rukwiye kwishyiramo ko ibyiza ari byo bikwiye kubabaho aho kwiheba kuko usanga nabyo bibadindiza cyane.
Iki gahunda ibwira urubyiruko nuvuga ngo hera huri hera hafi yawe urebe neza hanicyo hanigiye icyo ubona ko ari imbogamizi uyu munsi ari cyo mahirwe yawe yejo ariko kugira ngo bishoboke nuko ugomba kuba ufite ubwenge bwakira icyo kintu. Hari umuntu ureba ibintu byose akabona ari bibi undi akareba ibintu byose akabona ari byiza. Turagira ngo urubyiruko ruje mu kintu kitwa positive mindset, positive thinking, kwitega ko icyiza ari cyo kijyako kigiye kukubaho kurusha kumva ko byakurangiranye. Iyi gahunda nubwo izana amahirwe atandukanye mu byerekeranye n'imirimo n'amashuri n'ubumenyi n'ubumenyi ngiro na mikoro ibyo byose birinjira muri gahunda ariko ikintu gikomeye cyane ngira ngo rubyiruko rushobanukirwe ni ukubona ko icyo babona nk'imbogamizi aricyo akenshi kiba kihishayo amahirwe.
Rubyiruko mudukurikiye mwumva impanuro z'ubahagarariye muri guverinoma, ese koko muremeranywa nawe ko ibyo mubona nk'imbogamizi mushobora gusanga ari byo bibahishiye amahirwe?
Jean Baptiste turamushimiye cyane. Shuti bakunze ikiganiro cyacu rero musanzwe muziko uyu mwanya tuba turi indirimbo. Nkuko twiyemeje kujya dushaka abahanzi bakiri bato kandi bataramenyekana cyane mu ruhando rwa muzika, uyu munsi turibanda ku njyana ya Zouke itamenyerewe cyane hani wacu. Uyu akaba ari umuhanzi Jones Frank mu ndirimbo ye yise Uri Mwiza.
Nakubonaga mu bintu byose uko ranifuzaga kuba bakobwa bose mbo ku isi bitwara neza ntawe iteka bakumvira ababyeyi no kuba kubafasha mu gihe bakiriho kujijuka bibaho turabizi ariko nagari ngombwa kutumuco. Hey niba nadukunze uri mwiza ku mutima no ku maso. Nakuhisemo no for me ibyiza byusura bifite ibyo bareba n'amasoni byinshi ariko sibyo bigutandukanya nabo bandi keretse umutima ugukunda ni wowe ushobora kubona ibidasanzwe niba nadukunze
uri mwiza ku mutima no ku maso.
Uri mwiza ku mutima no ku maso. Uri mwiza, oh.
nahisemo ibyiza byose nakwifuriza kumbera umufasha mwiza mama w'abana banjye kubana nawe iteka iteka ryose naundi shaka ni wowe nahisemo
tangira iki kiganiro twababwiye kubijyanye n'igikorwa cyiza cyo gufasha abatishoboye cyakozwe na Kigali Walking Club mu karere ka Bugesera. Ibindi ku buryo burambuye turabibaza Jean Baptiste Ndayiragije kuko yari ahatubereye.
Bimwe mu byagiye biranga abanyarwanda bo hambere harimo n'umuco w'ubufatanye no gufashanya. Ibi nibyo rero bikangurirwa n'abanyarwanda b'ubu kugira ngo bakomeze bagarure umuco wo gufasha abatishoboye no kubarema mu icyizere cyo kubaho. Umuryango Kigali Walking Club usanzwe ukora siporo yo kugenda n'amaguru ukaba ugizwe n'ingeri zitandukanye yaba urubyiruko ndetse n'abasheshe akanguhe. Wasuye abatuye mu kagari ka Kayumba mu murenge wa Nyamata akarere ka Bugesera. Icyari kibazinduye ni uguhamaza imiryango ibiri yari isanzwe ifite ikibazo cyo kutagiraho iba. Aya mazu akaba yarubatswe na Kigali Walking Club mu rwego rwo kuremera abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Umwe muri aba bahawe amazu yatubwiye ubuzima yari asanzwe abayemo.
Tujya gupagasa tugahaha nyine iyo tubonye dupagasa uretse izuba ryacanye nyine ni natwe turya.
Nyuma y'uko bamaze kumurikirwa amazu bubakiwe ibyishimo byari byinshi.
Njyewe ndanezerewe cyane, ngiye guhindura imibereho, ubu ngiye kwiteza imbere, njye muri banki nyitangamo ingwate, mbamo amafaranga mbe nagerageza uburyo kinakora, niteze imbere nyine mve muri bwa bukene nari mfite.
Bankundiye Chantale, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kayumba nawe yashimiye umuco mwiza wo gufashanya kandi anasaba Kigali Walking Club ko ibyo yabakoreye bitagarukiraho gusa.
Mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'abaturage mpagarariye, inzu mwazibonye uburyo zubatse n'uburyo abaturage byabashimishije rwose, nanjye nta kindi narenzaho keretse kwishima. Gusa nk'uko nahoze mbivuga, ntagaruka kurangwa n'umuco wo gusabiriza, tugomba kurangwa n'umuco wo kwigira. Ariko nanone umutwe umwe ntabwo uba wihagije gubufatanye ni bwiza. Kigali Walking Club nk'abantu badutekerejeho n'ubundi bakemera kuza kudufasha, abona ko yari umudugudu ufite ibibazo, abantu benshi bafite ibibazo by'ubukene, imibereho mibi, urahabona uko hateye. Icyo nabasaba nuko nk'uko baduhaye aya mazu batuje aba baturage batagenda ngo bahere.
Gashumba Emmanuel, umuyobozi wa Kigali Walking Club, nawe yagarutse ku mpamvu yatumye bahitamwo kubakira abatishoboye bo muri uyu mudugudu. Yadutangarije ko iki gikorwa cyateguwe bahereye ku baturage batishoboye kandi bakenye kurusha abandi. Ibi bikaba byarakozwe biyambaje ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kandi ko uyu muryango ayobora uzakomeza kubaba hafi. Ubuyobozi bw'umurenge nabwo bukaba bwaremeye kuremera aba baturage bubaha inka.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri uru rugendo yakoreye mu burasirazuba. Nkuko twiyemeje gufasha abahanzi bataramenyekana cyane, undi muhanzi watugejejeho ibihangano bye ni Seti Nyungura. Nawe mu njyana ya Zouk yagize ati ni wowe, akaba yari kumwe na Robin.
Ni umari ibikwiye bishoboka agindoto nziza zitajya zishira akubona nk'urumuri rubarumurikira nijoro ributitse sinigeze ndaragiro yabo bari bose nta n'umunsi igera kunitira ujyumva hafi bambite kundinde kwigunga cyuba murinzi w'umutima umaze kwigenga intora nyirisi by'ukunda bijye binanga nibari byacu twembi kuko urwacu twisanga
Jene mufite ibihangano bikuyemo ubutumwa bw'ubaka urubyiruko rero namwe tubahaye karibu. Niba mushaka kutugezaho ibihangano byanyu, muzifashisha adresse ndosaha umugisha aza kubabwira muri ubu butumwa bw'abatwandikiye.
Ubutumwa bwacu none tukaba tugiye kubuhera ku bwoherejwe na Nziyare Mitsiyene watwandikiye mu karere ka Bugesera. Aragira ati ni byiza ko umwana w'umukobwa nawe yibumbira mu makoperative hamwe n'abasaza be. Akagira ati ibyo bigo by'ingwate byegereye urubyiruko mu mirenge byarufasha kandi bakarushaho no kubisobanukirwa neza. Sekana Bill Defonse aragira ati urubyiruko ni twe mbaraga z'igihugu niyo mpamvu dukwiye kwihangira umurimo ntitube nga bamwe mu rubyiruko banga gukora umurimo ngo ni mubi ntibamenye ko akazi ari agatunze nyirako agakomeza agira ati ngiye mbona ari ubujije akagira inama urubyiruko dufite akazi ko rukwiye kwihangira umurimo rwifashishije amafaranga makeya agatanga ingero nko korora inkwavu inzuki inkoko n'indi iciriritse asumutana bati nk'urubyiruko twiheshe agaciro twihangira umurimo ibyo bizadufasha gutera imbere dutegura neza ejo hazaza kwibumbira hamwe mu mashyira hamwe nabyo ni ingirakamaro kuko hari icyo bidufasha nk'urubyiruko bityo bidufashe no kwirinda ingeso mbi zugarije urubyiruko ubutumwa bwacu none tubusoroje ku bwoherejwe na Dieudonné umunyeshuri mu rwunge rw'amashuri indangaburezi riherereye mu karere ka Ruhango ho mu ntara y'Amajyepfo yatangiye asuhuza abakunzi b'ikiganiro heza by'umwihariko abanyamakuru bose b'ikiganiro aragira ati nkurikije inyigisho nkura mu kiganiro heza nsanga nta muntu ukwiye kugirana n'undi amakimbirane tukaba tubashimiye cyane mwese mwatwandikiye tunabonaho kandi umwanya wo kubasaba gukomeza kuduha ibitekerezo kuko ari inkunga ikomeye mu mutanzi nsoza nabibutsa adresse mwakwifashishamo duha ibitekerezo cyangwa se ibyifuzo email ni heza cyane @yahoo.fr na telefone igendanwa ifite nimero 0788573951 kubakoresha umurongo wa MTN na 0722221 5387 kubakoresha umurongo wa Tigo. Nabibutsa kandi ko ikiganiro heza gitambuka ku wa gatanu saa sita n'igice z'amanywa, ku wa gatandatu saa 12 z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 12 n'igice z'umugoroba. Ni ku 104.3 FM Radio Nijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Innocent Habumugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Nshuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naho tugisoreje. Kikaba gitegurwa na Forum des Jeunes Giramahoro mukagikurikira kuri radio mudatenguha ijwi rya Amerika.
tukaba tubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda radio yanyu mukundi ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho aho muri hose. Muri studio mwari kumwe nanjye Yvette Musabye Maria fatanyije na Olivier Sati Basumba ari nawe waruyoboye iki kiganiro. Bye bye.
You've been listening to Heza, the VOA's weekly youth program in Kinyarwanda.